Yo, yeah, Jumba, Vivo, yeah, Skiza, yeah, watongie.
Vivo, na wimba kwa jili yako mrembo, sauti nisikie na mtundo, Jumba kufikie, hey. Wacha niweke wazi wazi, pia watambue kwamba nakupenda sana, hey, niweke wazi, pia wajue kwamba nakupenda sana, malikia wa moyo wangu, unaifanya niishi wani sina mwingine zaidi yako wewe, nakupenda sana, malikia wa moyo wangu, unaifanya niishi kwani sina mwingine nimpendaye zaidi yako wewe.
I love your smile, I like in your sign, like so, baby una shine. Also let me see your smile. You are the girl of my dream. You are the beat of my heart. You are the light of my life. My sunshine. Kio na we, ni fura. Kio mbali na mi, ni kara. Tupenane, tupeane the love. Mwenye kwa shangae, ndotosho nafsi yangu. Unaemini kifra yangu. Umetawala kina cha moyo wangu. Hey. Wendo doctor wa nafsi yangu, unayemiliki fra yangu, meta wa makina cha moyo wangu, hey.
Nakupenda sana, malikia wa moyo wangu, unayefanya niishi kwani sina mwingine nimpendaye zaidi yako wewe. Nakupenda sana, malikia wa moyo wangu, unaifanya niishi kwani sina mwingine nimpendaye zaidi yako wewe.
Like a morning star, una meremeta. Kama chupa kwenye jua, una shine, shine, shine. Mina penda vile una wine, wine. Kikuno chakupina, shine, shine, shine. Umeumbika vile wanishika, kwako nimefika, wala sito sita. And I will love every day, yeah. My beautiful baby, oh, usiende mbali, nakupenda baby. So kutenga, I'm gonna be with you. Siende mbali, nakupenda baby. So kutenga, I gonna be with you.
Step by step, come dance na mi. Chuti ni ibi
game for mi.
Siende mbali, naomba back in
mi. Nakupenda.
Step by step, come dance na mi. Chuti ni ibi
game for mi.
Siende mbali, naomba back in mi.
Nakupenda. Nakupenda sana, malikia wa moyo wangu, unaifanya niishi kwani sina mwingine nimpendaye zaidi yako wewe. Nakupenda sana, malikia wa moyo wangu, unaifanya niishi kwani sina mwingine nimpendaye zaidi yako wewe.
Yeah, shout out VI Tex, we took her on the beat.